Aye, aye, Tuseme kula na vonenge mula poachani seme we ni mzuri na uko peke shima yako mama yako okay vile umenishika kwako si okay na mimi nina aso yasho everyday baka mziki unipe mope ili upendeze wake na we nikutembeze koto jione japo sina kitu muni don't care unawaza nini mami eti uko na freestyle president japo sina kitu na visenti japo piga pamba na kuseti kubalika kucha kubalika kope sema nije navyo kasileti baka kuna kucha tunaruka ote mbona tubaridi eshi eshi
takupeleka Dubai wewe na mimi iyo lazima ila sio saa hii maybe July kama ni deni unanidai ila jilani zako ni shy cheka unavyokonda ninavyojidai mala muhuni mala sifai evil lie cheki machoni kama mapai shingo ni feni sina ga high ya kazi gani mie mabia
maning our business
yana pika mimi napakua anakatika mimi nabandua namfikisha juu kwa jua nampamua nampa ushindi goli la kwanza goli la pili goli la tatu mimi ndo la kwanza game ni kali tunavinjali kula mavitu kama ni kuch kama ni cop au Brazilian nail nitakupa kwa nipo siku nitakuwa billionaire tuanza na peta tuanza na uchumba nitauza rikete nipate mavumba mama watoto bonge la mimba nataka uniachishe usela niwe baba mchana atasema usiku atalala inaga Rashid shida ni vile alitaka kawa nyimaka
sijui ni lini ila niamini japo muhuni sina pesa wala madini sijui ni
Sijakondoka faa, sijakondoka faa.